alino mukisa buli atamukama atambulira makubo ge
itakatonda wange
kubango noli emirimu gye mikono kyo oliba wa mukisa era olirabe ebirungi
ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
itakatonda wange
minanwanira atalina kiso kyatya onongola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender bwe waba numba kwempita
katonda wange
Mungu mpa manyi ayi katonda oh luno lutalo lwendi mukwetaaga okumpanirira mukama
sitani akutte kanisa ajiyuyayuya oh
bali mu maso ge bafukamidde bakuba mavi bakwerabidde ebirowoozo bibali ku bugagga bwokka obutalina fayida yadde abamu gye bajja obugagga babuzaabuza naye senjagala bubo ayi katonda sitani tajja kunfukamiza obugagga bwe bwabyoya bwotokanga bisanja ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba
kyemba mpeereza omu katonda wange w'omuggulu yeye katwanira
ebizibu
bwe bijja ne wabanga waliwo
obuyinike
kiso kyatya onongola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender bwe waba numba kwempita
katonda wange
njagala nkusinzenga gwe watonda gwe wabumba amawanga nga gambenga ti buli kimu okisinga
oli katonda munene newe wataba mmere
bwe wagamba ogalulira ani kati ng'obulamu nabuwaayo gyali nsinze omuna nti kuba nnemesa gwempita ddadi
teri mulala gwe ndiwa byange yenna
oyo yamanya byenkola yampa yankuŋŋaanyiza obugagga obutalina buyinike sitani mulimba ebibi ebiri mu katemba omutima gwe gwakyuma alabika talina magumba
sinza omu katonda wange ali muggulu talinvaamu mukama wange byonna bisinga ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
ita katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya ndina singa manyi
katonda wange
is my defender bwe waba numba kwempita
katonda wange
mukama katonda nkwebaza okununulanga ndikusinza nemmeeme yange yonna obutaweramu
nawaayo omwoyo gwange sirikusuula omutima n'omubiri gwange biri kusinzanga nkozesa kyoyagala taata siri kutenguwa
nasigaza kwesiga gwe mukama atajja kujulukuka bandeetaka matanta bajja kusaanuka bakimanye nti kolinga lwazi tosobola kusirituka mukama osinga olusozi Sayuni
Yamanyi bwendiba
oyo katonda ataleka baana be kulya butanga
yategeka byenkola
leka kwensaba buli kyange naluŋŋamya
yamanyi bwendiba
yantegekera byenkola byonna
yategeka byenkola
katonda omulamu ataleka baana be kusaanawo
Yamanyi bwendiba
katonda ataleka baana be kulya butanga
yategeka byenkola
leka kwensaba buli kyange naluŋŋamya
yamanyi bwendiba
yantegekera byenkola byonna
yategeka byenkola
kusa.